brother D.
Jam Records.
Aje fans on the beat.
Taka ni kushike kama shozi.
Asezek music. I say hold up, so wait, ati dance kwenye beat tena pozi. Wagai wanatupa tena tosi. Mtaka ni kushike kama dozi. Ati dawa mara kumi overdose. Intako kuje homo midisoki. Kama miaka mingi siyo popi. Siyo popi. Big Ipo, Big Pa. What next? Coffee. Big Book, Big Pa. What next? Coffee. Big Book, Big Pa. What next? Coffee. Big Book, Big Pa. What next? Coffee. Das kama popa. Unataka dip ama hada. Das kama popa. Unataka dip ama hada. Ati so fresh, bada niko so fresh. So fresh, baby nikwe oshe. Ati koza boy nikupe matoke. Ati don't be mean, wewe ni mtoto. Hapa niko gym, mina jaza ino. Nikirudi first, mina laza ino. Ata kama shimo, mina chimba ino. Leo niko fan, wewe singa ino. Ntaka nikushike kama dozi. Ati dawa mara kumi overdose. Intako kuje homo mitisoki. Kama miaka mingi siyo popi. Big Ipo, Big Pa, what next? Coffee. Big Bo, Big Pa, what next? Coffee. Big Bo, Big Pa, what next? Coffee. Big Bo, Big Pa, what next? Coffee. Das kama popa, unataka dip ama hada. Das kama popa, unataka dip ama hada. Today, today, leo weekend. Make your friend meet my friend. Tonight, paka tena no end. Karatasi kwa kitabo open. Dance okoto, mini dance pokoto. Bado wanna sell that with okoto. Fire in a pan kama di gogoja. Unataka miti that with msokoto. I say hold up, so wait. Ati dance kwenye beat tena pozi. Wagai wanatupa tena tosi. Ntaka nikushike kama dozi. Ati dawa mara kumi overdose. Intako kuje homo midisoki. Kama miaka mingi siyo popi. Siyo popi. Big Ipo, Big Pa. What next? Coffee. Big Bo, Big Pa. What next? Coffee. Big Bo, Big Pa. What next? Coffee. Big Bo, Big Pa. What next? Coffee. Das kama jeje. Unataka big ama biga. Ati das kama jeje. Ati Jeff anataka zile biga. Ati das kama jeje. Kama jeje. Das kama jeje.
Jeff and Zonopra.